Ngiyibuze kazi igama elithi ibandla. Lichazani kuwe? Ngakube isakhiwo njengoba kwaba nenkunjalo. Usikompilo lendawo yokukhonza. Ngakube lisakhiwo senhlangano institution. Umndeni. Yebo. Igama ibandla. Lichaza ukuthini kuwe? Angikubingelele, phina kwamukele futhi engosini yethu eFresh. Ngingusibonelo BT Ngema. Ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Kulezi insuku ukuye ebandleni uyokhonza sekumfilipha. Abantu bakaNkulunkulu abaningi baphela amandla. Abanye bathi sekumdlalo nje ukuye ebandleni uyokhonza. Abanye bazokutshela ukuthi balemalile, babuya beshile, benemhuzuko enkonzweni. Mhlawumbe nobhubhane olusanda kuba khona nalo lidlala indima kule ndaba. Kuwena kunjani? Lichazani igama ibandla kuwe? Uxhumene indlelani nomndeni wabakholwayo kuJesu Kristu? Ngesikhathi usayibuza leyo mbuzo, ake sibuke ukuthi zazenzeka kanjani izinto ebandleni lokuqala. Izenzo 2:46. Imihla ngemihla baqinisela ngenhliziyo yonye ethempelini. Bahlepulisa inkwa ekhaya, badla ukudla kwabo ngentokozo nangobumhlophe benhliziyo. KwiTestament elisha siyatshelwa ngena namahlandla ayishumi nantathu ukuthi amakholwa ahlangana kwindlu nendlu, kumbe endlini kaKhoneliyo, kaMaria, ekaLidiya nasemzini omphathisiboshwa njalo njalo. Noma ngabe mlaleli ukhonza ngayiphi indlela, kodwa kunezinto ezintathu ongamele thina singamakholwa esikholwa kuJesu siyishaya indiva. Okokuqala, inhloso yokuba kuhlanganyela kunye nabafowenu nodadewenu. Leyo nhloso yokukhuthazana okholweni. Leyo nhloso yokutshela abanye ngoJesu. Okwesibili, ukuzipha isikhathi nindawonye. Ebese kuzothi kusemqoka futhi ngokwakho ukudla ndawonye emakhaya enu ningabazalwane. Nikwenza ngokujabula nangentokozo. Yebo, ibandla lingukukhonza, ibandla lingukufunda. Kodwa futhi ibandla liyinto engotho oluphathekayo nasekuphileni. Liwumndeni necobelana inhloso ezokucabanga kunye. Angisho ngithi yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh insuku zonke, sithumele WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Kanti ungavashela futhi ke i-Facebook page yethu ithi nje izwi elifresh.